Chief Executive Officer, Something Global Ventures, Onye ọmọ bi na Malaysia. Iwene Kene. Stephen Chigozie Ofo. SC Ofo Ventures Nigeria Limited. Oyibo Japan. Oyibo Swiss. Oyibo Germany. Oyibo London. Ishe Dubai. Onye ọmọ si Itewebia. Ofunwa na Korea. Stephen Chigozie Ofo.
SC Ofo Ventures Nisorupire.
Onye ọmọ si Itebia. Onu Mba South. Onu Mekene. Awene Kene. Ike Motors na London. Onye Melik. Speedman n'ụwa niile. Oji moto eme ọgọ. Onye ọmọ ga-adịrị mma. Kedu maka Mr. Okolocha Stanley Uche. Managing Director. Instabu Group of Company Nigeria Limited. Importer and Exporter. All kinds of motor spare parts na Angola. Odogwu na North Niger. Nwene Kene Kwasi. Ozias Miracle Chinonso. Onye Osi Juan na North Niger. Onye ọmọ bi na Luanda, Angola. Dealer in all kinds of turkey sleeve and piston rings for all kinds of Japanese and Korean motors. Onye Osi. Awene Kene. Ebuko Keke. AKA Oke Mmiri Na-Ebu Ogbo 1 n'Umuze. Onye ọmọ bi na Penang na Malaysia. Onye ọmọ eji eje mba.
Ekene ekenere m onye izikeli igwe bi ike. Don Odogwu. Ụdara ibili ego na-atọ gị. Isi n'ọfịsị abịa. Unu m ekene. Onye ọmọ eji eje mba. A na-ekwu na nkịta onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Ezinwu ikwe bi ike. Unu m ekene gị ọ. Oji gị iji Odogwu.
Ụdara ibili ego na-atọ gị.
Aka dị ekpuchi ọnwa. Odimiri adị atata. Ọkwa ka o si mee. Piti ifeanyi ọ. Valentine. Akụ na-etigbu ndị ilo. Nwanne ọfụ n'ọfịja. Jekene bịa fụmanya. Ihe mebe emebe amalụ Odogwu. Odogwu adị eze ezo. Ọkwa ka o si mee.
A si na mberede enyere dike. Mana mberede ka eji amakwa dike.
Urumba Brothers International. Urumba Brothers International. Urumba Brothers Ono No. Urumba Brothers Unabiago. O nwanne m igwe bi ike. South Africa ni soro biri.
None king in Brazil. One age in South Africa. Onye ọmọ ga dere ma. Afa me funo keke sogwe a. Odogwu na ndi owu. Orumba North. Onye Billy, Aku Billy na Toki, Onyo Mani Solo Billy, Kanjabu Mo Mako, Kanzu Dezo Yimo, Mwarupa Kodogu, Kese Wifwe Bweme, Shikwado, Tangodi Fwe Bweme, Panduke Chiaka, Olivana Pogi, Onyo Mo. Asina Fudi Mba Fogono Gimia, No Kefia Dezo Niruro, Kedimaka, Mwankwa Ife Shuku Godwe, Akwe Goni Sulo, Onyomasi Aloha Village, Orumba South Local Government, Chief Executive Officer, Ifes Jasmine, Nigeria Limited, Akaneme Electronics, Onyomete Jemba, Onyoma People and the Warsaw, Akweko. Obiano Shesogwea, Young Dirty Money na Malaysia, Dirty Money na China, CEO, Dirty Money Music Worldwide, Owesimu Kenerea, CEO, Maratech Industry, Ewege Jogo Nesha, Onyo Money Sulo, Ogandioga,
Eke neke nere mu Ugochukwu, Ugochukwu Okoro, Adidas Group bia o, Adidas Odogwu, Adidas Ababa bia, Onyoma na Male,
Ugomola Wanu, Numoge Mufuma, Onye Nemi Fana Fanya Nufuma, Oliva na Yoka neke negi, Aywe neke negwasi, Mr. Shukwe Buka, Ifa Duro Tuenye, Onyomana Mozambique, Charlie Adventure Boutique Fashion, na Maputo, Mozambique. Ezibo Masivanos, Shuku Kere, Ifadiro Tonye, Odoguna Nofija, Mwenekene, Ambassador, Ejo Richard Obasi. If you want to marry the one Napu, the general, Oshago Rumba, Opoto Umachu Gozira Gozi, Okuro Karisea, Chairman, Chief Executive Officer, Ejo Mila, Group of Companies, Chairman, Chief Executive Officer, Ejo Mila Petroleum, Chairman, Chief Executive Officer, Ejo Mila Properties, Chairman, Chief Executive Officer, Vuvuzela Ventures, Nigeria Limited, Odomune Istanbul, Mwodike na China, Good Morning London, Good Afternoon na Germany, Onyomani Gadi Keji Makaneshia Diabu Abu, Okomelo,
Angabu Mwamaku, Kanzu Toyimo, Nzube Chukwu Zigwe, Awani Istanbul Bia, Madike Chiaka, Nzube Chukwu Zigwe, Onyomani Sorobiri,
Dila Omoto Spare Parts, Oke Kechi American Silly Sogwea, Smart, Onyomasi Indike Lyongu Webia, Oliva na Yokane Keneyo, When I can ever say, O Baranono, I go Piago Post, Nakota Griva Unono, Two Back One, Nisulo, Heavy Back in Orumba South, Chino Supi, Auto Ventures, CEO, Tekliwo Arena Oka, Two Back One, Nesha, Onyo Moga Derema. Mweneke ne kwasi, Owefi Eke Jack One of Obunka, Obele Mwaru Sina Boro Olibo, Onyomani Sorobiri,
Ike ne etele Chukwu, Obiano Shie, ye get na Philippines. O mwe fi o ti gbe nyinya ni sulo onyo mwe jejemba. She finds a good evil prison. Eke si general merchandise odogo ni soro biri. Eke don na Philippines. Angaba nezi na o orumba south na bifa ni chuku. Victor na neme onyo mana Brazil ni soro biri. Anebu na gido nye nebu mweli fa oneme. Best man. Ifanye me konye neme sopwea. Just winners. Wanyu momak. Omenyo mwabi Switzerland. Oliva na yaka neke neji. Awe neke ne kwa sin. Solomon ele chuku. Agu jebo wan. Onyo mwasi awa Orumba not. Sonic Global Limited, London. Chairman, Sonic Sanitary West. Chairman, Classic Hair Lunch. Onyoma Jejemba. Odoguni Gade. Onumba Rondas, International. Onume Kenu Nunine. Onyama Pahafuya. Ye weni we. Norumberica Oliver na yoka neke no nyoko na nofu nofu. Oliver na yoka biago onwela kunye nchimaka na nchiade arienu. Orumba Brothers International. Orumba Brothers International. Orumba Brothers, oh no no.